fana nenkanyezi Ngakushona ilanga dali Uthokozisa umoya wami